kushukuru aliye ninaimba mimi nina kushukuru aliye ninasema asante mimi nina kushukuru wewe Mungu wa wokovu wangu mimi nina kushukuru aliye
Mitego ya maadui Umbe ni wewe
Mungu unaniongoza
Na hata sasa Nikitazama nilipofikia Umbe ni wewe
Mungu unaniongoza
Wema wangu wa ajabu baba
Mimi nina kushukuru Aliye
aliye ninaimba
Mimi nina kushukuru
Aliye ninasema asante
Mimi nina kushukuru
Wewe Mungu wa wokovu wangu
Mimi nina kushukuru Aliye
Sio wewe Bwana ningekuwa wapi leo uliahidi utanibariki na
umenibariki
kama sio wema wako ningekuwa wapi leo uliahidi utanipigania na umenipigania
kama sio wewe Bwana
ningekuwa wapi leo uliahidi utanibariki na
umenibariki
Mimi nina kushukuru
aliye